tabs here on your website. Mindset Media Radio. Abatuliza tuli wana ku Mindset Media Radio. Oinzo kwebuza kiseera kiche tulimu okusinzira ku biseera ebya Katonda waffe nebyo byetusoma mu Bible. Tuli mu kiseera eky'omwezi gwe bayita ogwa Tammuz. Omwezi guno gwe mwezi gw'okuna ku kalenda ya Katonda. Guno omwezi gugwawo awo mu July oba June, July nga tugenda mu August. Waliwo ekiseera kye bayita ekiseera ky'okungubaga. Ekiseera ky'okukaabira Katonda, ekiseera ky'okwenenya olw'ebibi ebitayiza. Kino ekiseera kyaleetanga ebintu bingi nnyo ebyakabyanga Israeli, ebyaggulangawo entalo, ebyaggulangawo obulwanyi oba obubbi obuyeekera obwavanga mu mawanga malala ne bujja buyeekere Israeli. Israeli eggwanga lya Katonda eryo. Mu kino ekiseera yeekaalu ya Sulumani, Sulumani yazimba yeekaalu, yali kabaka owookubiri owa Israeli. Yeekaalu eyo yali egatta abantu, baagyonoona, baagikuba ne bagiyiwa wansi ku ttaka mu kino ekiseera. Kino ekiseera Israeli yasisinkananga obutayagaliza, obusungu, obujja n'ebintu byonna, obukodyo bwonna obwajjanga okwonoonanga Israeli bwayingiriranga mu kiseera kino. Kino ekiseera baamenya ebisenge ebyali byetolooza ekisaakaate ekyakumanga Israeli, ne bakikolamu emiwaatu. Ekisaakaate ekyo kyali kya bisenge, ne bakimenya ne bayingira. Kino ekiseera yeekaalu eyookubiri eyazimbibwa kabaka gwe bali bayita Herod, mu biseera Israeli we yali wansi wa colonial system eya Roma. Era eyo yeekaalu Yesu gye yayingiramu n'anyigira abantu n'abakuba, n'ajja mu musifi gwe n'abagamba, wano temujja kutundira byamaguzi byammwe, eno nnyumba ya kusaba ya Katonda. Eyo yeekaalu eyo mu kiseera kino kyennyini, mu mwaka gwa 70 AD nga Yesu amaze okufa, myaka 7 egiyiseewo nga amaze okufa, ekiseera ekyo bajja ne bagikuba ne bagiyiwa wansi, ne bamenya ebisenge, ne bamenya ebisaakaate by'ebisenge byonna ebyali byetolodde obukuumi, ne bayingira ne batwala buli kimu ne bawamba. Era Israeli Roma yeyajja n'erwana n'ewamba, Israeli negenda mu buwanganguse. Mu kino ekiseera tulaba sematalo eyasooka ne sematalo eyookubiri eyakwata n'ebuutukira amawanga gonna. Ekyandikwa kigamba nti ebintu ebiba tebigendera bulungi Israeli n'amawanga gakufuna ku bisiraani ebyo ebitawanya amawanga ageetolodde mu nsi yonna. Sematalo eyasooka n'eyookubiri zaalwanibwa era zaatandika, ate zaafundikira zibonyeza abantu. Abantu bafudde bangi, amawanga geegasse mu lutalo okulaba nti gawangula olutalo. Ebintu bino byagwangawo mu kiseera ekyo. Ekiseera kino era ne kibeera ekiseera abaana ba Israeli mwe baakulya akatonda akatono, akatonda ak'emisiri ke baali bayita akatonda akazaabu, akayana akazaabu, ne bakatendereza wansi w'omusana, nga bwe balya ennyama esaddaakiddwa mu bukatonda obulala, nga bwe bakola obuseegu, bwe bakola festivals ez'okuzina, nga bwe beketoolola, nga bwe bakuba amazina, bwe bawuliriza music eyo w'obuseegu atasanyusa Katonda, ng'ate we beegatta mu bintu eby'okwegatta Katonda by'agamba temwegattanga kukola bintu bino by'okwegatta, omukazi n'omusajja, abasajja n'abasajja, obuseegu, ebisiyaga, temubikolanga. Ne bakola akayana n'ebyo byonna ebigenderako ne byetololera. Kyali kiseera kino emisota ejajja ne giruma abaana ba Israeli nga bakompleyininga, beemulugunya eri Katonda ne Moses. Okwemulugunya okwo ne kufuuka obusungu obwafuuka emisota egyava eyo nagye givudde, ne gijja gibabojja nga gibassaamu obusagwa. Kyali kino ky'ekiseera ky'ekimu abaana ba Israeli baagendanga mu buwanganguse okuva mu ggwanga lyabwe olw'entalo ezibeetolodde. Kyali kiseera kino kyennyini kye bayita ekiseera ekya ssabbiiti essatu. Ssabbiiti essatu ez'okwenenya, ssabbiiti essatu eza lamentation ziguddewo mu kiseera kyaffe kino ekya 23 July paka 13 August. Nga mu kiseera kino tuyina tusaba nga twenenya. Nga kitegeeza ki? Nti bajja ne bamenya ebisenge oba ebisenge ebyetolodde ng'ekisaakaate, ne babiyisaamu emiwaatwa, ne babimenya, ne bayingira. Nga kitegeeza ki? Wewesisinkana ebibuga ebyedda byayinanga byali byetolodde ng'ekisaakaate. Ekisaakaate ekyo kyalinga kisenge nga ky'amaanyi, baakikozesa bloka z'amaanyi, si nyangu kuyitamu nankumenya. Ng'ekisenge ekyo kyekiriko obukuumi bw'abantu, era nga bajaasi bayimirira waggulu ku kisenge kulaba abalengera ewala, n'abalengera ki ekigenda mu maaso oba balengera ki ekigenda okujja n'ekireetebwa mu bitundu byabwe, nga bayimirira ku kisenge ekyo waggulu. Naye ekisenge ekyo
emiwatwa jachingira mu oba bakimenya ne batandiko chikolamu ebituli emiwatwa mu kiseera kino nga kitegeeza ki ekisenge ekisenge kitegeeza okukkiriza kw'abantu obumu obw'abantu okukkiriza mu Katonda waabwe mu Katonda oyo nga mwe bayita okulwana nga mwe bayita okuwangula nga mwe bayita okufuna obukuumi bwabwe n'omukisa gwabwe nti ekisenge ekyo kyali okwatira awamu okubeera n'okukkiriza mu Katonda wa Israeli ekisenge ekyo bakimenya oba ekisenge ekyo bekisakate ekyo ebisenge babiyitamu ne bakimenya ne bayingira ne bakulanga ebaagala
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lyaposo Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endoza Change Mindset Magazine.